Uchona nyoga Manya kukuyuri wakare
Nani
DJ Sefua
Chumu henze Ela kukwirele chipande cha papa Chumu henze Ela kukwirele kopora choni
Sirani Sami 28 Jembe Bitaun Wasafi Panzili Papa Tokalie Nam Senangu Benifesa Chigogo ni chifu eh
Ubije simwe Isibirwe Uhume meseji Zijibiwe Ubije simwe Isibirwe Uhume meseji Zijibiwe
Na watapu Na reablutike Samanga msiku na mbwa good night
Na mutu yu online ye
Kone gana
chukukule Uchi subscribe tu bonge Kapatika na ye Chiza mwona yu namba were usemi na ye Kala mapenzi ni gaga
Bahawari
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 Ungusani Muzidi muno Na humira mutu tikiti Yunaifaga ha. Senangwa sena
Ubige simwe Isigwiwe Uhume meseji Sijibiwe Ubige simwe Isigwiwe Uhume meseji Sijibiwe
Unamba ndo kalole mpira Ume ukumbuka Mavinga kapinde Yo 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 yo
Una boda o specially Chine kava kubeba Usevu mutu kereji Unge ni muzembe o oh, oh, oh.
Kala mapenzi ni gaga
Bahawari
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 Gandangara Zikulupe Mambo gandangara Zikulupe Mambo gandangara Zikulupe Zikulupe
Sasa vivi bana maisha ganda ngala Sasa vivi andaricha kune hamsa ni nzala Sasa vivi maamenda kufuta matrozi Sasa vivi mwanao ninda kala bosi Sasa vivi bana maisha ganda ngala Sasa vivi andaricha kune hamsa ni nzala Sasa vivi bana maisha ganda ngala Sasa vivi bana maisha Sasa vivi bana maisha ganda ngala Sasa vivi andaricha kune hamsa ni nzala Sasa vivi maamenda kufuta matozi Sasa vivi mwanao Ninda kala bosi Sasa vivi mulungu wanda bless Sasa vivi chila chitu Chinda kala fresh Sasa vivi mzininda gula makochi Mwoye kulungwa nvibindo mchisa kala hoti Sasa vivi mameni inda katangani Kuguri reka probox kakwendera mundani Sasa vivi ndugu zangu munda soma Kamunde mbake heri inda varihira maka mzima Sasa vivi kumbunda ria huchi henza Sihati huriri edeli kwa kukala kahuna uhenwa Na sasa vivi aviazi vanda manya Kala mziki si uhuni ni chitu cha mana Sasa vivi hundari ya kungaga Kahundari ya keheri kumbura kuvyasa Na sasa vivi Sasa vivi
Sikulupe
Mambo gandangala
Sikulupe
Mambo gandangala
Sikulupe
Mambo gandangala
Sikulupe Sikulupe
Ah, Na sasa vivi mtezangu undateka na kurehera mahari, kurehera mapesa. Sasa vivi bana ngombe indavyala, sasa vivi mapochi kandoza la magana. Na sasa vivi mchangu kundateseka, undabigia mataiti tu na madera masha. Na sasa vivi mziki undabigba chila hatu, banda huchora kwenye boda billboard na matasa. Na sasa vivi dukani kukopa basi, ndandika chitabuni nindari hakash. Na sasa vivi mziki unda biga madulu, chiluga chichi chichi kolabo na Azungu. Na sasa vivi asani unda heshimika, sikonekana zembe kila hunge hochira. Na babava na kuseka kwa kukala kuna chitu, sasa vivi unda kalanga unda nwacha inakuku. Na sasa vivi asenangu kusirima kunda goma, nivoyerani nombole na nwimunda pona. Na sasa vivi Kalemure chife bado kundacha, sini kukikilika usife mwe Wakanda Ngala. Funguo gaga mhendago bana mna huvula nguo kala kuna tofauti atunkusumurira sikocha na kubananga tisamna hasira mana musikizi kambwa di dumisha ni amani nidhamu na bidii wakilishani hoja zenu fashira ya amani alimuva haho pajili yenu jamani unahatarisha maisha muna bananga mali vinji vyesha nji never sipitali bikizani mwi kuku konze bana ni kufu urirani musome bila vivyo munda uria muhuhu bila moka aviazi kavana chitu duwari naka pesa za kuriha zindombola hi sasa
ona muna soja
so sikulinwi
ona muna soja
Munda somahi vila simuchi vyocha pahali ii munda hola gana pressure aviazo anaria na munyu ili musome fresh banoni sasa mnamonje zera stress ninu indo kulu hirorehu vlongozi ya macheru kocha vilasi ni here kuhenda zero nikala kuna tatizo releze ni alimu usihale sheria mikononi menu kabla uhende chochosi, fikiria nyumbani. Hatu anaria na munyuo na henda uhaya wani. Na vavoya ndugu zangu mugazi ngatie gaga. Kocha sikuli ni here, ura ukira mwembe, usio baga.
Kona muna zocha, kona muna zocha. Kona muna zocha. Muna zocha.
Walo vyalea hoho adwa, zona kwenzi kuhalwa ni mizi. Nadi!
Nadi! DJ Sofour.
Here chizungu. Chimizi here chizungu.
Wana chikomba.
Here chizungu. Chimizi here chizungu.
Wana chimena bewe.
Here chizungu. Chimizi here chizungu.
Wana chikomba.
Here chizungu. Chimizi here chizungu.
Wana chimena bewe.
Vikoi na vishutu. Chimizi mizi bana huna biga luku. Funda ndo chakuria cha chimizi.
Na vibira tumbo huchiria kukuna chipsi.
Na chiluga chichi chichi huna biga madili.
Yeah.
Yo, gapesa nyire. Wariwe huhure here kwenye mvure.
Inywaji chehu kachina chemical. Unafuna mazuchi tu na matali. Chimizu chiko sela usikunda loswa. Uchichi magiga manyakuza hasa. Wariwe huni walwalwa siwa mashine. Ujene chiza lazima kukuhu mzinzire. Ni Amerika lakini inaria pinjo.
Yochimizi
Monga zozo si lazima pilipili.
Yochimizi
Kufungula naria wari.
Yochimizi
Hiranini chifala na funza safari.
Yochimizi
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachikomba
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachimena bewe
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachikomba
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachimena bewe.
Sasa huna zo lakini kahuzonyes. Mabindo gehu, no mpesa. Elimu huna yo lakini kahuzonyes. Madakitari, maprofesa. Na magoma gehu gachimizi ni mashuhuri. Savuni savu, ngwidini ngwidi jeri. Cheku cheku, hando ndiro vazi. Vilungo vyehu, ni mbiri mbina nazi. Uchigomba chimizi kaimanisha, kahumanya chizungu.
Na uchigomba chizungu.
Na uchigomba chizungu. Kaimanisha husaha uchimizi. Ni Amerika lakini inaria pinjo.
Yochimizi
Monga zozo si lazima pilipili.
Yochimizi
Kufungula naria wari.
Yochimizi
Hiranini chifala na funza safari.
Yochimizi
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachikomba
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachinena bewe
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachikomba
Erechi zungu Chimizi Erechi zungu
Wanachinena bewe. Yeah yeah. Bizi chenda to the world. This English Erechi zungu.
Wokovu umekuwa mgumu na hisi sana zito napotumwa kuhudumu na lala bila takuomba kubeba biblia kanisani naona noma na chati wakati wa ibada sometimes nasinzia najipata nimelala toi sadaka miba hili kabisa natongoza tu mademu kwenye ibada za kesha. Wokovu wa visanga matatizo yakiingia na kimbilia kwa mganga. Nakasirika napoambiwa niombe najificha mchochoroni nafuta na kunywa pombe. Wazangu wakifunga najificha nala. Ibada za asubuhi navuta shuka na lala. Vivu sana inapofika nyuma pili. Wadada wa kanisa ni shonana na ukimwili. Nisame kesha kwa kanisa na uongo bila kipimo najiona sana bora kwa kuwa nina kisomo. Tabia zangu hazipendezi meja kejeli na nawadharau wazazi sana tubu na kosa na tubu tena. Napenda sana hizi pesa na wasichana jivua magamba kama nyoka wadada na wacheza kama soka. Nishakosa mara nyingi sana ila kila kosa linahitaji msamaha. Leo mzigo na utua dunia hada kweli nishajua mbio za saka kuishia ukingoni nimechoka sasa narudi nyumbani. Mimi zoni hata mbele kutwa nzima mimi napiga misele mademu na mitungi kila sheshe niko ndani sijibungi. Nisame naomba nisame nisame naomba nisame nisame naomba nisame.
Nauza panoni. Panoni. Nauza panoni. Panoni.
yako bomu takushinda yazi yegula
manoni
banu chika kama na makochi na TV bete kama sembereru
manoni
utango harusi kwenzi komboza ndio chikosa bila unazukirwa
manoni
we dada mtukumenzi lakini unamukenga unamuria pesa
chikala
kunaona kopa dukani kwangu
manoni
ukipata nenda ukagule kunjine
manoni
sikuli kwenzi kwenda
manoni
tena mala uchire mtihani
manoni
unafuga magombe na kuku hela kuria paka vafe na chideri
na manoni
nauza ni vimanye
mala ni vimanye
hero mala ni vimanye
paka ni vimanye
nauza ni vimanye
nafani hahami
hero mala ni vimanye
manoni
nauza panoni panoni nauza panoni panoni nauza panoni panoni nauza panoni unafuna makuku mangweni nzini vanaria vongonya
panoni
unani flash na private number metani kusaidie ve
panoni
nasulanya yototo alafu na vyoga hosi
panoni
enuka hanata basikili lakini malamulume wa gari atumia mahari mzika henda tumo
panoni
mahari munavoya milioni
panoni
unakata kombe alafu mnabandika za feki
panoni
unanyola nyusi alafu munazichora
panoni
nauza ni vimanye lero mala ni
vimanye
nauza ni vimanye lero mala ni vimanye
panoni
nauza panoni panoni nauza panoni panoni nauza panoni
panoni
nauza panoni
panoni
panoni ah ni kumala kumanya tu yare gomba maharagwe ganazi paka kariwe na chapati nani
samba tawari ni chakuria
Biro Nation baby
Biro Nation baby
Zamba
inona Ela sambire itinzwe Nani
Sofua
Sinyota Sinyota Ni sinyota
Sinyo sana tasimanya ni hendeza
Sinyota Sinyota Ni sinyota
Sinyo sana tasimanya ni hendeza
Sasa vivi kuchati Kamba ni kuhumi refea Tikitini kahuma Vino tasimuzi makamare Kunikopa tototo Kukupa pesa tototo renye Vino kuniriha ni gada Paka huhirika nepachifu Hali ni komu Nichihumi ruaka gana Nangaza mato Gana narorka tuanifuliza Aya, hajani huzifika Uchoje swa mikono Uchirinda muhunga Paka mikono icho malala Boda boda narinda muteja Nizipaki hostage Mteja riho panda Piki piki takarenzi kaka Shaka 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 ni mashaka Shaka 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 Gaga ni mashaka
Sinyota Sinyota ni sinyota
Sinyo sana tasimanya ni hendeza
Sinyota Sinyota ni sinyota
Sinyo sana tasimanya ni hendeze
Haya uya dada na muhenza Chimupangira misitari
tosha
Chimona kanda tosha Nilihomona nchisahau chila chitu
Sinyota
Nasomera mutihani Nichikira muchila chitu
Aya
Tihani urivyo kuza Vyesi urivyo visoma takavizire
Sinyota
Simu kila siku Simu tasinwa mazi Vimese chika vizira Simu njichipa kukala unanidai
Sinyota
Wababa unanirenga Kila siku nagula mimi Minorero pata upesa
Angwe kwa kopa
Angwe unanwa hacheyo Haya ni mamegano ni hiko Kila shuhuli maladera Mara mumala taiti na mitandio Bevi chikosekana taka hakalika
Sinyota
Wanjira Facebook zuzi zuzi Bendo utagi chila mutu. Aya, muna jita chapati. Bendo wiki status WhatsApp. Aya, shaka shaka, shaka shaka, shaka 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 ni mashaka. Shaka shaka, shaka shaka, shaka shaka, gaga ni mashaka.
Sinywada, sinywada, ni sinywada.
Naishi kwa sababu ulikufa. Mini msafi sasa dhambi umefuta. Niko huru sasa cheni umefuta. Golgotha msalabani pale yote alikwisha. Mengi umefanya yana idadi. Ulifufua wafu katembea juu ya maji. Sambona uteseke no. Wakati damu ulimwagika chini ya mwana kondo. Tangu ni kujue kuna kara, tangu ni kujue napata ra, tangu ni kujue sinyui nja, tangu ni kujue sasa nanga. Na hata kwenye noma hautoroki, rafiki wa dhati shinda joti na mpoki. Mwamba, rafiki wa dhati, baba niko nawe kila wakati. Jiwe langu la pembeni, Jesus, you are my best friend. What a grand man, Yesu anakupenda man, usiteseke man. Vita alishinda bila rung, bila gunman. Deal done, pale msalabani. Alikufa, akafufuka. Utukufu wake umetukuka. Acha kusumbuka, brother msupa. Yuko ready, anabisha ngo. Sifanye moyo kuwa mgumu, fungua mlango. Yo, wana wa mabwana. Anatupenda sana. Ausio, Yesu anatupenda sana. He had to die for us. You know what time it is. We had to do this. I'll see you. Anytime, it's time for Chero
Lucia.
It's time for Jesus.
Kula si mwaka wa kurenga, kakojo vunza, nyumba jenga. Ni mwaka wa vyanazi na kukalanga, mchana kabisa na mamboga sanga sanga. Ni mwaka wa kusevu, si wa kuria zosi. Ni mwaka wehu wa kukala mabosi. Na 2022 tikitika huhuma, zizo peso ndatumia kuzendereza. Ni mwaka wa siasa, hudumishe amani, hudume jembe mche jembe, ukatemani. Ni mwaka musha, unguza ni kuheza tamu, adaka halani. Michani kogo hama jukumu. Ni maka wa KCP imbiri. Sikuli somani pa bibi. Na 2022 kala unadaiwa riha. Licha mambogo kakubalisha njira. Natoboa lazima vikale. Maka wangu wa kutoboa lazima vikale biro. Natoboa lazima vikale. Time yangu wa kutoboa lazima vikale sawe. Natoboa boa 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 boa. 2022 usena ureheriziki. Takala umsenangu liha pikipiki. Si hati daily be nipa lifti. Na 2022 halana ni murio wa penzi. Si kila siku koneka nako guesti. Mede tikapindi mwambiria kuhale sasa. I love you kukenga nako Mombasa. Na 2022 usiguze kurayo. Kuhenda vivyo ni kubananga maishago. Na 2022 huriche chuki na ukabila. Osi hundugu, osi huwa Kenya. Na 2022 bigani simu. Richani mambo natoboa lazima vikale. Maka wangu wa kutoboa lazima vikale biro. Natoboa lazima vikale. Time yangu wa kutoboa lazima vikale tawe. Natoboa boa 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 boa. 2022
towni kuna hero risha zaidi ya koza zana kwenye nyumba za kupangisha.
Boya dogo mjini ndo kuna fursa, opportunity za kubadilisha maisha.
Zoza zana kuko na kamuna kazi, pesa za mahumizi muna humirwani ya vyazi.
Hizo ni za miradi tulizo wanzishia, sasa kama wanatuma wanadhihirisho pendo.
Kubiga piche kwenye magariga atu, na zihenda mna senti kumbeta kamuna chitu.
Gari show za watu, gari ni zetu, na mjini kushitema lazimu duane na watu.
Neno wa matuchi kuko tuna sanga sanga, abiazi kuno mziniva na ziri mana nzala.
Sina uwezo wa kutengeneza mvua, watani nge kwa shamba, jando ingeisha.
Na humbula vipuli mna hakapoda, halafu mna tukirwa sisi uchiveha madada.
Tatizo unachanganya waliomo na wasiomo,
halafu elewa mambo ya swag na kisasa.
Kuza nyumbani paka Disemba, halafu mna hukopa wakati wakwenda.
Tuna kukopa nini we mwenyewe hauna kitu?
Ama ni zile pocket money wa kutumia.
Heri tauni,
fahamu zini.
Heri tauni,
fahamu zini.
Heri tauni,
fahamu zini. Fahamu zini, fahamu zini.
Heri tauni,
fahamu zini.
Heri tauni,
fahamu zini.
Heri tauni,
fahamu zini. Fahamu zini, fahamu zini.
Umependa mashambani ama umetumwa? Jisu navo kutetea ni kama umelipwa.
Nyumbani ni nyumbani, richa kuzisahau. Enu kuhenzi chisa kaji tuwa pilau.
Kiumwa kidogo tu patibabu mjini, anye mkija mjini mnakuja timu nzima. Ni kama hamjui kushi mjini ni garama.
Ah, matibabu chikuchani, sipita alisikusi zinchila hati. Angwe garama, garama chikuchani, wakati huchiza unazana maseregehu.
Teknolojia tofambana nayo mjini, kwa mashambani ni uchawi na majini. Katoto kadogo kanajua kuwanga, sakaitaji gari nasikia kanaruka.
Ah, teknolojia hata sisi hunazo, simu za chachi pia sisi hunazo. Uhusu shirikina kukuka kuna, kubira dini sikiti kanisa.
Freshness, business, biashara cashless, watu oneness. Kijana wacha uzuzu, joo huku mzini wafanya nini kama si uvivu.
Hata huku kuna minada na masoko, tauni sisa bahani baki mzini ni chinya la pozo.
Jisu navongea yaonesho wezi pesa, na kupa mchongo we unabeza. Una hekaya na story za kize, mali ya pike ya shamba ni ile ya kuretishwa.
Angwe sina pesa, uwe jeri unakoma. Pesa na nyinji tatizo ni mahumizi. Ina ngombe, buzi, nutaganu tele. Mina zii tele na zimbifu. Achangu, mabindo katele maalifu.
Tena sita kutajira kuku na mabata beaho na makombe.
Agerare hia
Bidire hape sanyi njimfukone. Paka njine vanamba ni lumi. Nadi
DJ Sofua
Nakalanga 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 Nakalanga. Mumbaseri wa malo men, kombo la jasho ndo chilume. Neria sana na munyube, guo zichikatika uhuze.
Matambara
chinga malo ni chizi panga, ichika kumi kumi sasa ni matenga. Na sina tite babu, hata henye vyalusa na sinza ngombe tafu. Fuliza simanya keheri, mpesa izo za la mapeni.
Tele tele
na siteseka sasa, ehuni na mazumba ni here Mombasa. Boda boda vana ni henza, hata hatu hahamsini na rihatenga. Na breakfast na bigia chidosi, chai ya mshuma na rifu koratosi. Nakalanga
Nakalanga
tuzintune.
Nakalanga
Nisiria mtuzintune.
Nakalanga
Nani
Nakalanga
Nyato.
Nakalanga
tuzintune.
Nakalanga
Nisiria mtuzintune.
Nakalanga
Nani
Nakalanga.
I'm getting money baby,
ching ching.
Mashaga juice na keki.
Nariato
Naria kuku kwa mriza, ripochi ritele here chale cha funza. Flash ni kupigie buda, credit ni nyinji here tembe za mhunga. Chipe huna chihenza man, fashion na biga chishutu na Air Force One.
Fashionista
chila siku board meetings, na biga tu madili na make shillings. Na funza tu magiani chizeka, lenda zangu mitani ni kari pesa.
Spend money
na change to my lane, maisha ni mato siweza kucomplain. Mara Chilifi, mara Malindi, mara Mombasa, mara Kwale. Chikala nabi di undakalanga, uchizi humo undakalanga, chihumira kili undakalanga, undakalanga.
Nakalanga. 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 Nakalanga.
Zunga hacheye taka nyama kama mwoko nadi wanama mapenzi ni hohosi mapenzi chikolozi mapenzi si matozi mapenzi rigi rigi here mutuzi wa ngonzi wanamba wenye biga muhaso hamba sipenzi hacheye unachini matu kahana chakuku miru kila siku na za kwenu takala baba yo msiru utani siku zisoneka simu za senangu siku zisigira nichipata pesa na kupazosi na kufurira nguo na kubebera pochi sinda kusagala mazini usende na tauchijita mithi na riapa kanonjeze
simu haso ni mapenzi simu haso ni mapenzi simu haso ni mapenzi simu haso ni mapenzi
kanilogere kanilogere
kanenza mwenye
kanilogere kanilogere Kanilogere, kanilogere,
emenza mwenye.
Kanilogere, kanilogere,
emenza mwenye.
Melody,
melody. Baby usifule, senzi kombe zozi banangike. Tenda baby usirime, senzi ngozi yoi banangike. Nenza kujenga hohenu. Alafu pe hunda jenga badaye Tanza kusome sanduguzo Alafu ndugu zangu badaye Sina chai pieli Chinamba ni lale na lalakare Sina cha kwenda mangweni Chinamba ni sinwe sinwakare Siba nage pesa kwenda filola Silo kierwe Siba nage pesa kwenda faganga Nemu henza mwenye
Simu haso ni mapenzi Simu haso ni mapenzi Simu haso ni mapenzi, simu haso ni mapenzi
Wewa mbaye kuhuma tikiti
Kuza heza uwe
Wewa mbaye kulafya za saluni
Kuza heza uwe
Wewa mbaye kundabiga simu
Kuza heza uwe
Wewa mbaye kundagula madera
Kuza heza uwe
Wewa mbaye kundashona fitenge
Kuza heza uwe
Kanilogere, kanilogere Kanilogere, kanilogere,
emenza mwenye.
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 Kanilogere, kanilogere. Baba, na nongombi here kuro Shida sinani dunga here chulo Kila ni pangaro na ria zero Kuria kwenye paka baba mimi ninge malo Wanane hangwa chihuhu Kabata mimi malankale mutu Kila siku sozi Rini babonda ni biga tochi Na mini tanze Tuku zangu na wakalange Nyumba ni jenge Mame ni muguri revitenge Nisirenge na mini kule Chikala na nzala na mine kuhe Nichisuma nipate Noye chiko shona safe Usirima kwa nikuno Usirima kwa nikuno ah, Usirima kwa nikuno
Naputa choni pate ni mala choni pate tu
Usirima kwa nikuno Usirima kwa nikuno ah, Usirima kwa nikuno
Naputa choni pate ni mala choni pate tu
Mavoyo gangwe Baba sikira Sikira Mavoyo gangwe Baba sikira Sikira
Thank you.
machozi yangu utayafuta lini? Kama ni kulia, baba nimelia sana mimi. Kama ni kuchekwa, wamenicheka sana eh. Walisema nisome, kazi nitapata hakika. Maofisi nimeshabisha, lakini sijapata hata haya mateso nayapata, yamenichosha hakika. Niondolee maumivu, na mimi nifurahi baba eh. Dhiki na shida za dunia, naomba niondolee.
Usirima kwa nikuno, usirima kwa nikuno. Usirima kwa nikuno, usirima kwa nikuno. Usirima kwa nikuno,
usirima
kwa nikuno. Mafoyo gangue, baba sikira, sikira. Mafoyo gangue, baba sikira, sikira.
Chikokoto, 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 habibi. Sikiza ni nganzi sino, sikiza ni nganzi.
Kila siku we unaria nyama, pangu ni vungonya na chibanda. Wasoma paka university, mino ni chamba anivyo gamavi. Cheo anajicha wari, chikoni pangu kurere paka. Unavala jeans na masuti, mino nasho na vitambara vya kochi. We unamabuti, mino anafala kirikiri. Narisi mura chachi, kasimu kangu take fura beji. Nahenda kazi Mombasani, mino narima vipa ndenga mani. Cheona songa saluni, wangwana bundi kwa matuta. Una pesa kwenye accounti, mino nadai watala na fuliza. Una ritanda ribomu, mino nalalata kwenye ngakishu. Umutune dododo, mino ni ngwirwele gongolo.
Biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
wala kopa,
unabanda chai na mayai, nafaga uholwe na kumbu,
biamba ni menye,
unafuga ngombe za mazia. Minota nafuga chirefu, unazifinika shiti, mino nazifinika ngumu. Kuna maguoga kila aina, mino kashati kangu niko kamenga. Wewe halwa una family, mino mongo na chira wa mana. Unabiga mswaki na dawa, mino nasugua na makala. Unabeba vitabu na bagi, mino navibeba na mfuko wa mkahe. Unalala nyumba ya mabati, sino mvula ichinya unavuzirwa. Baba yana rihafizo si, mino di cho na kuinga.
Biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye, biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye sawe.
Biamba ni menye,
biamba ni menye,
biamba ni menye. Uwe, mimi biamba babu.
Namba hali kazi fanana, hali kazi fanana. Namba hali kazi fanana, hali kazi fanana. Hali kazi fanana,
hali kazi fanana, mizi hali kazi fanana.
Hali kazi fanana,
kwa mchezo kuna panda.
Hali kazi fanana,
na langa la yakuyu. Hali kazi fanana,
hali kazi fanana.
Ndebeli mesile bari na kumbu be. Ndebeli mesile bari na kunde be.
Ndebeli
mesile bari na pezo be.
Ndakalaze be unariani.
Ande be mi no siye bari na kumbu be. Be mi no siye bari na pezo be. Be mi no siye bari na kunde be.
Be unariani.
Umalavya pati penzi tosi. Sala kushe unareha nyasi. Angwe kuria wari weka hazwa ndakitari. Umala wagari penzi boda boda. Angwe kunwa muso mala yokati na soda. Unateka siku za menu. Hachijitwa kumbu unatama unenda penu. Manga kuria unambona hahisa. Penzi uholo umala chipsi na pizza. Kusherera mbuzi penzi. Elaichi sinzwa umala steki. Angwe tara mukopo rinamosi. Rina kukwiza mafuwa na chikohosi. Udani penzi penda hangonda shanazua. Lakini gachiva ta unagocha menye. Vyombo kochesa kombezi ndabambuka. Unomazi gamuhoni umala mineroli water.
Munda nyuma la wende na taxi. Mame kumuji tira unasinda uchichati. Ah, uzinishinda
wewe. Baby, the sija bari na kumbu be. Baby, the sija bari na kunde be. Baby, the sija bari na puzzle be.
Eh, unariani.
Nariani sasa.
Eh, unariani.
Ambe baby, the sija bari na kumbu be. Baby, the sija bari na puzzle be. Baby, the sija bari na kunde be.
Eh, unashinda. Eh, unariani.
Una mala kodo kodo na risimura tachi. Chocha kuria pako mirike na tochi. Kusagala yani pako pate kochi. Ah, maina narira na nzala. Uchangwiso namba hombori ndalala. Chisagalo na zabaha kuzahalwa. We, jitofuni ni chipuli. Bahani vikoba lafu takuna shuhuli. Kukusonga etu malelifu sano. Kazi ni mikufu na mahina gamikono. Womus waki na wapenzi wachigongo. Pesa za mundanu na zigalu za musongo. Etu namba kuria jora. Chona fudu vivu na boma la pera. Kulala makishuni, mirunda kulumu na boma la godoroni. Ah, danishinda.
Namba ni hala, kumbe ni halwa. Asenani, asenangi, yoneni sigo, danisha kariu. Na wapa hinde nga manu, kaunde poto, yuna vala kodo kodo. Hmm, muda weza kutambula mtu majeruwe kumbe ziso. Kazunu.
Ambe baby, nesija bari na kumbu be. Baby, nesija bari na kumbe be. Baby, nesija bari na puzzle be.
Eh, unariani.
Nariani sa.
Eh, unariani.
Ambe baby, nesija bari na kumbu be. Baby, nesija bari na puzzle be. Baby, nesija bari na kumbe be.
DJ Sofua.
Echa usembe utajirike. Echa usembe utajirike.
Wacha wewe.
Echa usembe utajirike.
Echa usembe.
Echa usembe utajirike.
Echa usembe.
Echa usembe utajirike. Nyumbani kamukalika. Chisima chize bapaka. Kila siku ni lawama, bakona riana munyupa mzembe uhirika nyama. Kazi unarauka chila siku, ela chila siku babu kuna chitu. Baby, baby zisizo sira, unahuma matiki tikanariwa. Mama, nichirwa pesa za nyama, unachitira hoho kumbu. Unabana matumizi, pesa unendoka mupe mzembeo. Mkoi, duka were ritele, chila chitu chere chinapatikana. Chanza kuhonga, mara mukahe, mara sabuni. Dola vino ziba kina munyutu. Unaguza kahana na chitu. Mukawe richira. Vivi unamba weloga. Wachana na kiberiti. Wachana na kiberiti.
Mr. Dollar Man.
Wachana na kiberiti. Wachana na kiberiti.
This is for Mr. Dollar Man.
Richa usembe utajirike.
Richa, richa.
Richa usembe utajirike.
Naubana kama pesa.
Richa usembe utajirike.
Richa usembe.
Richa usembe utajirike.
Richa usembe.
Boda boda ni ya mkopo. We harirwa utisaidie.
Upateka barua.
Unasagula ateja. Hango na beba ache hacheye.
Tindo.
Haya vino ikongoloka. Loni inayo kuzariha. Pesa ya kutengezera kuna. Inanyererwa ni kuku.
Wababa unakosa kazi badeti.
Gonona ni ushuja. Haya ngoja urichwe. Ihonda manyaka FIFA. Uchona wa muzi yoyu nangala. Tengeza wako nawe ya ngale. Uchona wa muzi yoyu tototo. Tengeza wako akale tototo. Yo pesa uhongayo. Kagule mbuzi ufuge. Yo pesa uhongayo. Kagule madera na uguze. Yo pesa uhongayo. Ihendere miradi ya mana. Yo pesa uhongayo. Kula vita bwa hohova some.
Wachana na kiberiti. Wachana na kiberiti.
Mr. Dollar Man.
Wachana na kiberiti. Wachana na kiberiti.
This is for Mr. Dollar Man.
Richa uzembe utajirike.
Richa, richa.
Richa uzembe utajirike.
Wacha wewe.
Richa uzembe utajirike.
Oh, richa uzembe.
Richa uzembe utajirike.
Namba richa uzembe.
Angwe unwaminifu. Nasimu chirira unombola konze. Angwe unarohombizo. Una saidia ache hacheye. Safari za chamani sizo sira. Ilanza gamba mnahusiana. Para ho, ingana wachomba. Para ho, ingana zanga zimbi. Para ho, ingana
wachomba.
Una kill you.
che
mame 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 mame
una akili we
ukaza musena una mumala
ah una akili we
una no china nzala
we 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 una akili we
marazi blackout
shakare nyeri una akili we
kila siku una foya lift kila siku biro ni pafisti
we
mara ho una gana rahe
hina
mpongola nuna mala mademu
akili
una una akili cheri we tikiti na halalo ni unaria vya party una zabari nzima kwenye deti
akili una una akili una una akili una una akili una una akili we una akili we una akili we kisha na akili we una akili we una akili we una
Shika mkono connection wataka kwenda mambele connection you got a godfather connection una mtu mbele connection wakukushika mkono connection wataka kwenda mambele connection you got a godfather connection
acha Mungu awe wako
connection
acha Mungu awe wako
connection
acha Mungu awe wako
connection connection
Nikuunganishire, uniunganishire, uvaunganishire, iliunganishirwe Connection, dunia ibanagika Temptation, na vya chitu pate chitu Objection, na mala upinge chitu Wee, aminiga gani jeri Kuchimala kazi
Connection,
chimala kuria vya nasi
Connection,
sipita linako na wapa
Connection,
basari hangwe nasi
Connection,
haja ni pata chakuria
Connection,
malipa harusini
Connection
Chibaru wacha mujengo
Connection
Kupata mche waku hala paka
Nibigira pasi Mbaba nibigira pasi
Connect ramba
Nibigira pasi Mfoi nibigira pasi
Yunga nishira
Nibigira pasi Mbaba nibigira pasi
Nishito nani
Nibigira pasi Mfoi nibigira pasi
Connect ramba se
Una mtu mbele
Connection
Wakukushika mkono
Connection
Wataka kwenda mambele
Connection
You got a godfather
Connection
Una mtu mbele
Connection
Wakukushika mkono
Connection
Wataka kwenda mambele
Connection
You got a godfather
Connection
Acha Mungu awe wako
Connection
Acha Mungu awe wako
Connection
Acha Mungu awe wako
Connection
Connection
Wataka kufanya kazi kulu Wataka owa binti ya uhuru Eti utoroke kamiti uwe huru Kupata urithi enye mpaka huru Mai, kwa ofisi halina njani Kama si ofisi basi ni nyani Ukitaka kitu na ujui mtu na hauna kitu cha kutoa Badala ya mchongo, watakuchongoa
Hivi hata elimu
Connection
Naje matibabu bora
Connection
Basi hata kula pia
Connection
Haya na kulala nako
Hivi kila pasi Mbaba nibigira pasi
Connect ramba
Nibigira pasi Mkoi nibigira pasi
Niunganishira
Nibigira pasi Mbaba nibigira pasi
Nishito nami
Nibigira pasi Mkoi nibigira pasi
Una mku mbele
Connection
Wakukushika mkono
Connection
Wataka kwenda mambele
Connection
You got a godfather
Connection
Una mku mbele
Connection
Wakukushika mkono
Connection
Wataka kwenda mambele
Connection
DJ Shafour
Usiwaze Usiwaze Nakwambia usiwaze
Usijali
Usiwaze
Utakula nini
Usiwaze
Utavaa nini
ngongo. Mwisho mwezi ushafika sasa no majo. Sina kitu kwa mfuko sasa kokoro. Hali isha kuwa ngumu isha kaba ko. Simu haina kadi, nategemewa na wazazi. Deli niko rodi, mbona sipati kazi. Deni kwa mama mboga, chumba kanitoroka. Toke nimekata, wanasema nimedata.
Usiwaze, 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 nakwambia usiwaze. Usiwaze,
utakula nini.
Usiwaze,
utafaa nini.
Usiwaze,
mawazo ya nini.
Nakwambia usiwaze.
Vipi nyumbani talipa, vipi mziki utasikika, vipi mbali nitafika. Maswali mengi najiuliza.
Watu dharau kejeli, wanasema nimefeli. Striker sifungi magoli, hali yangu sio shwari.
Wazazi unanitegemea, maisha amenilemea. Ndugu ananiangalia, lini shida zitakwisha.
Usiwaze, 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 nakwambia usiwaze. Usijali, usiwaze,
utakula nini.
Usiwaze,
utafaa nini.
Usiwaze,
mawazo ya
nini. Nakwambia usiwaze.
Usijali, eti ule nini, unywe nini, yeye akujali. Usijali, eti ule nini, unywe nini, yeye akujali. Usijali, eti ule nini, unywe nini, yeye akujali. Usijali, eti ule nini.
Muzembe
Zembentology
Nadi. Pepo wa kuhonga, pepo wa kurenga, pepo wa kuria fair, pepo wa umbea, pepo wa kuhenza nyash, ache ya kuhenza cash. Uchifo ya chaja, wao namba una type C. Pepo wa kuview status, ah. Halafu kukomenti, ah. Pepo wa kukuna chipsi, pepo wa kuvoya voya lifti, umbaya. Pepo wa imbe mwenga, kuze nyumbani paka Disemba. Pepo wa kukalangmani, kila siku na rira rira here tokeni.
Ashindwe pepo, ashindwe. Ashindwe pepo, ashindwe.
Jaba, kilo chino na umala gana, mwezi uko na umala nyama. Kwenzi kuhalwa lakini umala ngwana. Pepo wa madera, pepo wa kuboronga masela.
Uwe
tauni uno cha kuku, afya ziyo anaria kumbu.
Anasirima.
Pepo wa kufulashi, umala pesa na kwenzi kazi. Kwenda Nairobi ikala kazi, unazihenda wabia, kunwa mnazi.
Why?
Pepo wa kuvoya za chama, na mchipata pesa kamusema.
Semani.
Pepo wa kuhenza mabaga, pepo wa kuhenza madada.
Ashindwe pepo, ashindwe. Ashindwe pepo, ashindwe.
Pepo ashindwe, pepo ashindwe.
Ashindwe,
pepo ashindwe. Pepo ashindwe,
ashindwe.
Pepo ashindwe, pepo ashindwe,
ashindwe.
Pepo ashindwe, pepo ashindwe,
ashindwe.
Ah, na shindwe, na shindwe, na shindwe pepo ye. Yeah. Pepo kufala boxa mwenga wiki mbiri na shindwe. Ah, na shindwe. Mtu zewa deti, unaza nambari nzima senao.
Pepo ye ashindwe ye.
Pepo ashindwe.
Ashindwe.
Pepo ashindwe. Pepo ashindwe.
Ashindwe.
Pepo ashindwe. Pepo ashindwe.
Ashindwe.
Pepo ashindwe. Pepo ashindwe.
Ashindwe.